Hello, ku soo dhawoow walaalinta Isan, maxaan ka caawiyaa? Hello? Hello? Ma maqlaysaa walaal? Hello? 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 Hello?